Shake it to the jam, yeah. Mwangaza wa usima, hakuna dhiki maze kuna faraja, hakuna kasa spoke kuna baraka, hakuna chuki maze kuna upendo, hakuna vita mwake kuna amani, so follow Jesus unatoka kwenye giza dhambi zako zitaisha, malumelemewa atakuwezesha, chochote na chitaji yo, atakupa, hey, atakupa. Thank you Father for your Sunday Messiah. I'm a fire. My love with him tonight I was brought to fire. I'm in set free from Satan's fire. Sasa niko clean. Ay, wana misiko tena. Niko free. Niko free. Niko free.
Yes, the wind of fire. 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 Yes, the wind of fire.
Yeah. Was peace when you beat ya? Beat time engineer.